fresh music. Yes, I did.
Yeah.
Oh, yeah. Yeah.
Sit up.
Ananipa samani. Kama mme wake. Japo sijamuwa ila na yuna samani. I give she alright, iri niwe wake, japo sijamuwa ila na yuna samani.
Chochoro kana nipa gasu tomoro mimi nakavuta vuta zaidi ya ugoro kana nipa kwenye giza totoro yani utamkore haka katoto kamenipatia kakienda po uwapo ah, sio siri yani kana kumbatia ah. Kakinipa kisu na kinoa noa nakakamua mua tam naongezea zea nakachezea che ah, yani choko choko na choko no anda mi. Ah, sio utani kana nipa vya bofone
Ibi hivi Ibi hivi Ibi hivi Na yuna sama Ibi hivi Ibi hivi Ibi hivi Na yuna sama
Ananika ushako Ananika ushako yu ya da da Ananika ushako Ananika ushako yuda Namlamba kisigino hadi shingoni Kifuani hadi kwa jail Ananika ushako